Cadete Music Promotion.
So special.
Manjinga. Susan Kwanita ine iwe devo. Susan Kwanita iwe da.
Wanjinga moyo wanga aine satana. Wanjinga moyo wanga aine satana. Ni wabota satana ni onama. Ni wabota satana ni onama.
Se amene timapita kuchechi kukapempera sikuti akuti sikuti nionse akuti ambuye ambuye atalova ufumu wakumwamba ambuye ambuye inu nonse amene mukala chabe simafuna be kutembe nuka Mati, sinita tembe nuka, paribe kantu Kunaliswanza nuomanu, monga inu, usambira, monga inu Anamwa mati, tawija ya nuwa ya chikumula Tawija so, ya sodoma, anapcha Pano tine na pano, nimbiri chabe Kamba pano na inuso musaka lanso mbiri chabe
Wanjinga moyo wanga aine satana
Wanjinga
Wanjinga moyo wanga aine satana
Oh jibabota
Jibabota satana ni onama
Jibabota
on the mix. I feel sounds better.
Cadete Music Promotions.
This one is a Zip Exclusive Music Production.